nin muddo ayaa la waday hawshaas muddo laba bilood oo dhowaada lagu jiray arrimahaas. Boqolkiiba sagaashan waa la xalay, horta intii tababarkoodu waa dhammaaday. Hadda imaanshaha madaxweynaha un baa la sugayay, madaxweyne in maanta uu noo yimid. Odayaasha dhaqanka kulligooda 140 oday oo saxiixiyaasha way joogaan, odayaalka aan saxiixiyaal lahayn, laakiin deegaanka ayadana qabaa'ilada oo awal saxiixiyaal aysan ku jirin way joogaan. Marka waa diyaar laga bilaabo maalinta beri ilaa iyo sabtiga inta u dhexaysa in foomamkii la bixiyo ayaa la rajaynaya haddaba la yidhaahda. Horta dadka deegaanka si unbay wax u qaybsadeen istraatiiji oo balaankii markii hore dowladda federaalk ay u dhisnayd, sida deegaankan, sida Bakool, Shabeellada Hoose, Baay, dadkooda inta ugu jirtay baarlamaanka federaalka qofkii oo hal ahay hal unba uu ka helay, kii laba lahay laba uu ka helay, kii saddex lahay saddex uu ka helay, kii afarta lahay sida oo kale, kii aan waxba lahayna ahay asigana sida oo kale waa la tixgeliyey. Hal intihaad lahayd amalaad laga dhigay, taasna heshiiskeeda mar hore odayaasha ay wada gaareen. Kolley dadka cabanaya cabasho mar kasta wax la sameynaya way iska jirtaa, laakiin cabasho maanta oo jid loo helaayo ma aha. Qof qabiil oo la qaaday oo deegaanka ama kasoo jeeda ma jirta. Hor degmo cabanaysa degmada oo Elbert keligeed waaye, inta kale degmooyinka kale Bakool markii la yidhahdo shan degma, Elbert, Piyeglow, Xudur, Waadid iyo Rabuur, shantaas degmo ay shanta degma odayaashooda way wada joogaan. Dhammaantood waxay isugu yihiin maanta magaalada Baydhabo. Dadka cabanaya hadda arkaysa qabaailo iska caban karaan waa dhihi kara, waa la yeeray, laakiin horta maanta la fiirinay shanta degmo hadda kuleehay maayna waqtigii dowladda siyaad bara degmooyinkii oo kosol garaysanayn maha degmo oo waqtigii Sheekh Shariif degmooyina la sameeyey, dadkiisa degmo ayaa la sameeyey. Sida oo kale Sheekh Shariif dhammaantiisa ogtahay degmooyin badan, kuwaas ama la xisaabta kuma jira, laakiin inta kale degmooyinka ahay dhammaantood odayaashii saxiixiyaasha oo dowladda federaalka soo dhisay dhammaantay wada joogaan.